Kuso kilewa no musaza chadondo kulido musango kufunani vwa musajja omutemu Christopher Okello Onyum agambi vwa kutemula aba na bana egaba tekuna tandika uwenkuwa na muti kweta ataga njizemi limu omusaza wa febeti ziwa kasore aligaba nevisingao
kote eno ebadde yakutandika ku saawa 3 n'ekitundu zenyini wabula kino tekisobose olw'enkuba ekedde okusulemba kote eno yazimbibwa oba yateekeddwa ku kisaawe kya Gaba Community Ground era ng'omulamuzi agikubiriza ng'asinziira mu weema eyateekeddwawo enkuba eri mu kusudemba ku kaseera kano erimu embuyaga nnyingi ng'omusibe omulamuzi ne bannamateeka tebasobola genda mu maaso na kuwulira musango guno ng'embeera eri bweti mu kiseera kino omusibe aziddwayo mu kifo wakuumira nga we balinda embeera okudda mu nteeko okusinziira ku biwandiiko ebiri mu kkooti omusibe ono Christopher Okello Onyum avunaanibwa emisango ena nga gyonna gya kutemula abaana abali wakati w'omwaka ogumu n'emyaka ebiri ku baana bano abagambibwa okutemulwa kuliko Gideon Etuku Kaisha Genros Otim Ignatius Seruyange wamu ne Ryan Odek era nga kigambibwa nti bano baatemulwa ng'ennaku z'omwezi bbiri omwezi ogwokuna omwaka guno ku lwa kinana mu munaana akatonze munaana CBS FM nze Betty Zwa wano ku kisaawe kya Community Ground egaba awatudde kkooti
mwebale Betty Zwa